Holding you by anxiety, we're walking down. I'm a fool, not Johnny. Be my fool, and it's you. You by no Johnny, we're walking down. I'm a fool, not Johnny. Be my fool, and it's you. Lendo wanga we ambirira kuro wa nyumbai mira godiwa diri nyumba ya mulungu nita zindikira kutipada nitso tuma sidi dari wodawa diradzi wa jamulungu bori zina kuti komendika imbe lichumembe kokosa nyumba nyumba yake ya mulungu kodi wina ndani emwe yanga mage nyumba emwe ine ndika peze wanga jedi oh ni mapeza ni mapeza ne ni mapeza ne ni mapeza ne oh ni mapeza ne ni mapeza ne Be my business. When the kumbuza kalelo, padala fumu atapi day. Deep water nena mau, ajilimbi kizo. Ada sangala, ata nena na utieni. Kunyumba ya atate, amen. Ine suchi moti moti. Simu wanga wa sangalala Namba kufula Kwa tina langa Ndafumera ndipwela Itakwile nchito yanu Itakala mumba yanu Kwa moyo wanga hose Hine ndafumera Kuyimba nyimbo yanu Yomwe imandi masura singa Zaine Muno ni mapeza mtende Ni mapeza ne Ni mapeza Oh ni mapeza Ni mapeza ne Ni mapeza Ni mapeza ne Tiri nazo zipata Nyumba za ndende Mabalo hamilandu Ulibe mtendire Ana masike Nanga umbawi Analandiva chuma Alibe mtendire Nanga umangidwa Akulilandi unyolo Alibe mtendire Abateni mtendire Yawe abateni Melanu, the time.